I'm your words. Stupid.
Wait.
Utafika ila unikuti.
Never.
Utaniona ila unigusi.
No.
Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu wani stupid. Utafika ila unikuti. Utaniona ila unigusi. Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu wani stupid. Yabani na ghetto, ila naishi kwa chati. Nikia muwaga kutoka leze, utasema kabati. Nakifika club na voshobo kyo, utasema mchati. Nabao kiwa nani ila nateka bebe kutoka Masaki. Changanue ye sabati. Moto, goose, kagoma kwenda mbuz. Sikia unaponiona natazama nyama, ujue hapo nina mchuzi. Chapu kati clues, progress wanataka news. Wakini tukana na vojiche kesho atasema napenda upuzi. Na vyula likalilinjia, na kiso na njua na badilikia. Push michuma na badiligia, pesa za mama suza kuringia. Fanya mchezo los, fanya mchezo na miyumba bovu litakuangukia. Tukivuta sana tunavutia, kimenuka sama tunanukia. Walipanga kutachafua na tuko safi. So kibajaji unafananisha na mwendo kasi. Ukifatilianga mambo ya kwako watuta kugasi. Wakileta mikunja watura wachoma na moto wa pasi. Neda kama best rapper in this town. Neda kama king called all these grounds. Neda kama legend, neda kama Dreeza, Weezy. Neza kanda kama Chris Brown. Neda umana naka switch of light. Neda kama so clean, so fly. Neda kama kiss to the ladies. Wono nasema neda kama vile mto bafai. Lejuo nipende las funny bro. Wezako nishama nyumbani though. Ukini onaga suna pata home. Anabidu tembe na Panadol. Ana Hanadol. We coming for you, panya road. Domana tulikukata kwa sababu when it's stupid. Utafika ila unikuti.
Never.
Utaniona ila unigusi.
No.
Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu when it's stupid. Utafika ila unikuti. Utaniona ila unigusi. Wakipima ga wana ka. Tukipima ga wana ja. Kwa sababu when it's stupid.
Kwa sababu hound is
stupid.
Out with the old man, I'm back on my new shit. Mina lindo na mungu shetani ya ni goosey. Marafiki sitaki juwengi ni kupe. Kona ideas tu mob sana. Na nkesi kitu kwe boring, then pia minda imbia tu hosana. Pia mineza waibia madobana. Mechoka kusaidia mabrokama. Asan pia punda mateke, sisoni kama nda ingia nako kana. Pressed like a piss on a racket. And I don't gotta use no effort. Lunya. Kuna weze kano ama nige tuwa funge maleso. Buddha, if I wanna bring it bia shua ni ya leo siya kesho. Judas, mena fani fani okinifuza venyenda manuva ghetto. I'm a clapbacking, nobody told you ati opinion nyako ina mata. Comparison muna make ni bonoko, mini kisha piga tapo na nganda. Paparazzi ina paradira mingi, beta ukulie vago masmata. Toka siku gani, mumeona wakilinga nisha paso na passat. Lune kama vipi brother, mbona vijano mejana gas mingi. Kila trap nuchona ina mana, bigeneras kupate na makolabo lakini ina pass mingi. Sima nigga wengi miu wana trust ingi. Only know how to keep it real, see actingi. I don't give a fuck if you thinking I got stingy. So mkubali mwari, I just bring it. So I be rapping, it's ruthless, snapping the booth and master the new tracks. Capping is useless, laugh as I do this, cast it is blueprint. That's what I use when I blast on these new kids. Oh, what really happened to you, kid? Dream stay valid, was delusive. Oh snap, you see dummies, it's stupid. Think they had enough, man, deuces.